Pachiona uri kwenyu kumba Vata kubunza Nichiri kutriva crazy Reka nataka itanjuzi Pachiona watsukira pateni Kundidara mwala koni Tizi ya neashikoni Ani mokutazi ya nehoni Moni, moni Kundidara mwala koni Tizi ya neashikoni Ani mokutazi ya nehoni Wakanditi, if you wanna be my number one, let me know your future plans. Audi uchapa, ausi wetu masenzi. Udoro wako, baby aruta nangurike, dino ziona, pando damboza mazimi. Udoro wako, dati aruta nangurike, dino ziona, pando dambota ya
Thanks, Josh.